radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mu hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizwaho na Giveniste nshimiye imana. Mwaka w'igihumbi 1988 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi. Umwana Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi. Mushiki we Musabu we na Janine yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushakisha atuye mu karere ka Gicumbi murenge wa Rushaki akagari ka Karurama mudugudu wa Rumuri.
Cyangwa numvise ko mwashakishirije umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu nabibasaba nuko niyo mpamvu rero igeze aha kugira ngo mumfashe.
None umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute?
Umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara.
Yego.
Yabanaga n'ubumuga bw'ingingo, amaboko, umugongo. Nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana. Hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera.
Abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande?
Ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana ni nanjye furaya papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakaduhisha amakuru kwa bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura internet ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga natwe itwagize amahirwe yo kwiga we nabo natwe tubikurikirane bo bakatubwira bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko tukibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nabo bamuhisha amakuru na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana baduhisha amakuru muri make.
None se ni musaza wawe rero yitwa nde?
Yitwa Bizimana Kamuntu ariko amakuru baduhaye ubu ngabo ba data bacu iyo ngiyo aho yageze bamwita François ariko nayo mazina yose Bizimana Kamuntu yandi amwanditseho kuko hari igihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo handitseho ayo mazina yombi Bizimana Kamuntu François.
Kuki batabemerera kumenya amakuru ye nimba bo bayazi?
Amakuru ye barayazi ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari. Ikibyinshi nyuma natwe kiratuyobera ahubwo izafasha niba biri bunakunde rwose Imana inazuge nabyirukanseho cyane njya no kwa Musenyeri se mwafashije abandi ko baboneka twabahamagara ubwo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneka ariko hari ikibyinshi nyuma twe duceka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibice ubukene ibiki tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu.
Ariko se nyina aracyariho?
Papa yarapfuye mama niwe ukiriho. Mama nta makuru afite ntacyazi atazi nanjye nakabaye mbizi ariko ntacyazi.
Umuntu w'umuryango wari warashoboye kumenya amakuru ya François Bizimana ni se wabo Wereni icyo muhangi atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Gisuna umudugudu wa Ruhashya.
Ntako ntari nagize muri periode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse icyo gihe ari muri family adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru be amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba mir donko ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite en charge yagiye kwibana agomba kwitangira amakuru akagirana contact direct n'umuryango we ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye ariko haje kuzamo icyo kimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango
yego
umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka kuko bayamaga za email yoherezaga familia narazibahaga amafoto yashiraga ku rubuga akayohereza narayabashiraga tukanabiganiraho nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenze aya ngaya mfite banga kubyumva noneho nyuma avuye muri iyo familia adoptive niyongera kuduha amakuru nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha umwana muracyari kumwe nawe atoya yagiye kwibana ni mature enough yagiye kwibana afite ukwabaho ubwo n'ubuzima bwe buri present ntawe ubwivangamo
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi ndetse abana bahujwe n'ijwi ry'Amerika barimo imfura ya Gasaro Kaburaga Marceline François na Gabi Iyakaremye bombi baba mu Bubiligi baradufashije cyane François Bizimana naramubonye turavugana mubwira ko afite umuryango mu Rwanda harimo n'umubyeyi we kandi bari baramubwiye ko bose bitabye Imana ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga turagenda buhoro dusemura mukurikire mwumve ibyishimo by'umubyeyi ubonye umwana we nyuma y'imyaka 30. Alo?
Yego.
Ni Musabuwera tuvugana?
Samuwera.
Na mama wawe muri kumwe?
Turi kumwe.
Ndi kumwe na François ari hano kuri telefone arakumva ndabasemurira. François ari hano arakumva mbwira icyo ushaka kumubwira n'icyo umushakira hanyuma mubwire.
Nibaje no gushima Imana kubera ko twongeye kumva izi umwana wacu twari twararuze ndabishima Imana.
Niwe mukuru?
Njye mukuru ni uwa gatatu kuri njyewe.
Arabajije ati mfite abavandimwe bangahe mu muryango?
Abavandimwe n'abana umunani.
Ati bose baraho bameze neza?
Baraho bameze neza.
Arabajije ati papa wanjye se we aracyariho cyangwa se yitabye Imana?
Papa yarapfuye.
Arabajije ati mbese ubundi nkomoka hehe? Ati kuko ku ndangamuntu yanjye bandikaho ko nkomoka i Kigali ariko si nkomoka kuhe musuzi nkomoka hehe?
Akomoka mu cyahoze akitwa Ibyumba ariko ubundi Gicumbi ni akarere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru umurenge ni Kaniga akagari ni Akagatoma ubu niko byanditse n'ubu niko bariye. Arambwiye ngo babwire yuko ubu ngubu afite imyaka 36 akaba yarakuriye mu Bubiligi mu gihugu cyamureze kikamuha uburere
bwiza kandi bumushimishije ati kino giye kirashimije cyane kumenya yuko muri aho ngaho ko muri ho ko mumeze neza ati njye nifuzaga kubabwira ya tamama kivudire aussi to dire bonjour
oui pas très je suis prêt
umuhe telefone amuvugisha muramutse
Bonjour.
Ati ni gewe koko ati ubushakashatsi bwanyu bwangezeho ati rero ni gewe ndi umugabo myaka 36 aravuze ati ibyo bintu byo gushaka hano mu mubiri ntabwo tukibikora yatakoze hari umuntu tubana umufaransa kazi twa Melissa ati turi kumwe
ariko samana je ni wa dukugana no no da ya nabo koste na tafasa cyangwa aracari
Oui, donc j'avais une
infirmité
au bras et j'avais surtout besoin de
l'opération au dos. Umugongo barabikoze ati ndetse zanje ndazikoresha ati ndetse navuyemo umuntu uzi guteka cyane ku buryo nanabyigisha ati nakoze ibiganiro byinshi mu Bubiligi ku maradiyo na televiziyo nereka abantu guteka ati ubu ngubu rero mfasha n'abana abantu bakiri batoya kurenga ubumuga bagendana nabwo kugira ngo babukuremo ingufu nk'uko nabikoze ati magingo yafite ibigo bibiri nyobora ibigo by'ubucuruzi ati mfasha n'abantu babacuruzi nkabahasaba ibitekerezo nkabajya inama kugira ngo bashobore kunguka ati rero meze neza rwose ndatekanye Et ta maman voulait savoir aussi si tu envisages d'aller au Rwanda dans les prochains jours. Maman wawe yari yabajije niba hari umugambi waba ufite wo kuzajya mu Rwanda mu minsi iri imbere.
Comme je te l'ai évoqué, moi je mon but n'est pas de faire de mal à personne mais
avuze yuko ubu ngubu yakuranye ibindi bitekerezo ati u Rwanda naruvuyemo mfite imyaka 4 ntabwo nduzi ni igihugu kuri jyewe cy'amahanga ni naruzamo rero nzabanje kurusura nzabanje kureba uko rumeze namwe yuko Perezida Kagame yarwubatse yarugize neza ati nzabanje kureba niba hari icyo narumaramo nanjye kugira ngo nshoremo imari ati ariko nzabanje rwose nk'umuntu umeze nka mukerarugendo ati nabonye hoteli twa Radisson Blue ubwo niyo ngeyo iri hafi ya Convention Center ati rero nzagera rwose meze nk'umuntu w'umukerarugendo ntabwo nzabanje kureba abantu ati birumvikana ubu ngubu nkeneye kubanza gutekereza ku byo umunkoreye uyu munsi ngomba kubitekerezaho ati rero nimba nzaza mu Rwanda mu myaka 2 cyangwa mu myaka 5 ntabwo mbizi igihe nikigera ngo tuzaba tureba mubyeyi ni wowe ikibaza aravuze ati ntabwo nigeze menya impamvu yewe bantanze kugira ngo njye kugererwa iburayi ati mwantangiye iki
kwamutanze nagiye hariya kuri santarare ngiye kumuvuza bwa mbere mu gihe abantu abazungu bo kuri santarare abasadi fotora maze naye bafotora uko ameze ubwo rero baje kuza baraza banjye basanga iwanjye mu rugo rero baramufotora bagira iki nubwo babwira se we namba aherekeze yicaye iwanjye umwanya munini ubwo rero bavuga ngo bagiye kumujyana i Kigali ngo bari gufata indege bamujyana iyo ngiyo kumuvuza njyewe ngo ntabwo ndi umusomo ubwo nubwo bagiye papa we yaramuherekeje amuyishyikira
ibyo ngibyo byabaye umunsi umwe baje umunsi umwe bamutwara uwo munsi
bamutwara uwo munsi baje bakara umuramyo wanje kumugoroba bageza saka ku bari bafite amamodoka nuko baramujyana
baramujyana batara bateguje
oya bari bamuteguje ahubwo bandesheza adresse abagira iki batubwiye ngo ntabwo turi umurere mu kumushobore ngo birari ibindo byari ku mugongo bizaza kumuvuna ngo bimwice mu mazu
d'accord ok je vois l'histoire mais tu peux le remercier hein, parce que ça m'a sauvé la vie. Et je sais que je suis en vie et je marche bien grâce à cette décision. Donc c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait en fait.
Arambiye ngo nimbabwire yuko wowe mubyeyi abwira ngo nimbabwire yuko icyemezo mwafashe cyo kumuhereza kwivuza Iburayi itari cyiza ati ndakibashimira kubera ko mwarokoye ubuzima bwanjye ati kuba ndiho nkaba nkora nigenga ati ni ikintu nzakomeza kubaho ntekereza ko ikintu mwakoze icyangiriye akamaro ati ndabibashimira
ikindi ni uko twamwifurije yasa n'ihirwe na karibu u Rwanda wenda tukazamuba n'amaso ku maso n'umubyeyi we akiriho bose Imana ishimwe naho bigeze n'ibindi tuzabibona nabo
tuzamubona. Quand je le sentirai, mais rien n'empêche que on peut leur donner mon, je sais pas si vous connaissez internet.
Alors vous êtes qui sait que je suis dans un Rwanda, j'ai fait un génie qui dira nous avons guéri. Atari ko ubahe adresse yanjye nkoresha ubahe telefone zanjye bazampamagare ati ushobora no kuzaguherereza amafoto ati nabo bavandimwe banjye niba hari ushaka kumvugisha niba hari ushaka kuharungiza icyo akenera ati namufasha ati ndi umuntu uzi kwirwanaho mfite abantu benshi tuziranye hirya no hino ati nzabafasha uko nshoboye nk'umuryango ijambo avuze bwa nyuma aravuze ati birumvikana muri kano kanya sinzi ukuntu navuga uko ibintu byakiriye sinavuga ko ntishimye sinavuga ko nishimye ati kubera yuko iyo nza kuba mfite iyo mbimenya mfite imyaka 8 ati birumvikana ko nari kubyakira ku buryo butandukanye ati ubu ngubu ndi umugabo mukuru w'imyaka 36 mfite abakozi nkoresha ati ndetse n'umwaka utaha ndashaka kuziyandikisha nkazaba umudepite ku rwego rw'Uburayi ati rero ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge ngo nakora iki ati ubuzima bwanjye buri hano ati bwo rero birumvikana ko ngomba kubitwara buhoro ati ndaza no kubiganiraho n'umufasha wanjye mbimubwire ati bwo rero bizagenda biza buhoro buhoro ati umukunzi ko bikwiye kwakirwa ariko yanatangiye ashimira cyane ijwi rya Amerika avuga ati ndabashimira kuba mwarakoze kino gikorwa cyo kuduhuza ati cyane cyane yuko bari barambwiye yuko ababyeyi banjye batakiriho ati kuba rero menye yuko muriho mukaba muri amahoro nicyo cyangombwa kuri jyewe no kuri mwebwe. Ndagushimye cyane Musabwera Penina waje hano mu kiganiro Ijwi rya Amerika ushaka umuvandimwe wawe François Bizimana Servilien Kamuntu ukaba umubonye nyuma y'igihe gito cyane. Nshimire n'umubyeyi wawe wemeye kuza mu kiganiro kugira ngo ahure n'umuhungu we. Nshimire na musaza wawe cy'umuhangi nawe waduhaye amakuru yatumye dushobora kumugeraho. Nongeye kubashimira mwese mwadufashe kugira ngo kino gikorwa gitungane. Iri n'ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kabura gamahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero.
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana yaje mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umuryango. Ikigaragara nuko yavukiye muri komine Rukara hahoze ari muri prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara kwa muka huwa nashwa nukwani njira huwa nukuse ntazwi iche na ducha mabuko ya chache kwa umukume na mbunisti nja mambara wakiraga ama frange ya kumine ni mbura nisho Jean Claude na makuru menshi afiti uleteko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda ahagarariye Dr François Xavier Sengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye I Rukara waba yarakoze muri centre nutritionnel ikigo mbonezamirire cy'I Rukara cyangwa se wakoze mu kigo cy'imfubyi cy'I Masaka wibuka umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Mu ntangiriro z'uku kwezi umwana w'umukobwa yaje mu kiganiro agasaro kabura gashaka ababyeyi bamureze kugira ngo azabambike ikamba ribakwiye mu kanya turabahuza ariko tubanze tujye muri Congo Brazzaville ndakira Petro Celestine Mazimpaka umaze imyaka hafi 20 ataza makuru ya murumuna we
shaka mujyambere Simioni
yego mwatandukanye ryari
batandukanye muri 1996 mu gihe amakambi ya mbere yasenyutse
icyo gihe mwari mu yihe nkambi
twari turi mu nkambi ya Kashusha
hanyuma mujya mbere we anyura ukwe nawe unyura ukwawe
nanjye nyura ukwanjye
ikuva icyo gihe ntabwo umwongeye kuvugana
twaje kongera kuvugana mu 2007 ubwo yarasuye mu Rwanda
yego
yaje kongera kusohoka mu Rwanda mu 2009 yerekeza mu Bugande aha bigeze mu Bugande nabwo byaje sinzi uko byaje kumugekera nyuma noneho njya kumwumva muri Kenya mu nkambi yambwiraga ko yerekera nko ku mupaka wa Sudani
yego
iyo nkambi ikaba ngo yayibonagamo n'abasomali ubwo kuva icyo gihe kordone yari yampaye twavuganiragaho naje kuzigerageza nyuma rwose ntabwo zongeye gucamo
iyo nkambi igomba kuba ari nkambi ya Kakuma niyo nkambi nini cyane iri muri ako karere none se ntabwo kuva yageraho mu nkambi ya Kakuma ntabwo umwongeye kushobora kuvugana
kuva yagera mu iyo nkambi ya Kakuma amakuru ya nyuma yambwiraga ko yigeze kugira ikibazo bwo kujya mu ivugabutumwa I Nairobi hanyuma ngo bagakora impanuka akaza kujya kwa muganga nyuma rero naje kujya ngerageza kujya muhamagara ko iyo nimero yari yampaye ibicemo kubera nanjye ko ndahantu mbona byerekeranye n'amatumanaho ntabwo yabitworoheye urumva ni mu byaro nagerageje n'uburyo namushakisha rwose ntabwo byashobotse ntabwo nabonye umuntu wafashe kugira ngo iyo nkambi ya Kakuma yari yampaye imadresse nk'uko uri kubivuga wenda ngo nongere kuba nabona nk'umuntu urimo kwanga mbwira bakuru
abo bantu bajyanye mu ivugabutumwa I Nairobi mbere yuko bakora impanuka uzikirije basengeragamo ni iyihe izina ryayo urarije
umwana ni umwana wo matore y'abadivantise umunsi wa karindwi yavugaga ko nyine bari boruganije iryo muri bwa butumwa bari bagiye
bavuye Kakuma bajya I Nairobi kuvuga ubutumwa
bavuye Kakuma berekeye I Nairobi
kuri nta muntu numwe wo muri iryo dini ry'abadivantise w'umunsi wa karindwi wigeze aguha amakuru ye ngo akubwire niba kiri amahoro niba yaravuye mu bitaro nta washoboye kuvugana nawe
nta muntu rwose wongeye kumpa amakuru venuse na n'ubu ntayo
ntabwo hazabura umunyarwanda uri na Nairobi cyangwa se uri naho ngaho ikakumuzumva ijwi rya Amerika ngo amenye Simeone mujyambere mbese maze impaka wambwiraga ko muri 1997 yasubiye mu Rwanda mu Rwanda mwa rimutuye he mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari dutuye mu karere ka Butare prefecture ya Butare muri commune Muyira
hari abandi bavandimwe ufite bari muri ako gace ubu ngubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda hari abandi bavandimwe uhafite ababyeyi umuryango se bahari
umuvandimwe wigeze kumvugisha ageze mu buhungiro ni uwitwa Ngendahimana Isomayire
yego
yambwiraga ko ubusanzwe yakoreraga imirimo I Butare nari nabitoye I Kigali mu mujyi mo abandi rero ntabwo nongeye kongera kujya mbona amakuru zose. Hari uburyo twagiye duhunga ibyo bituma rimwe na rimwe imiryango idafite muwe idatuzabwirwa kugira ngo umushe kugirana uburyo bwo kuvugana n'abana.
Yego,
icyo kibazo narakigize cyane.
Kutabasha kuganira kubera itumanaho, kutagira za telefone zigezweho kugira ngo mushobore kuvugana, ibyo birumvikana ko ariko se niba hari abo wibuka bakumva muri kano kanya kugira ngo bamenye amakuru yawe, nabo bazatumireho kugira ngo bakugezeho amakuru yabo. Uretse uwo Ngendahimana Ismaeli na Mujyambere Simeoni ushakisha, nta bandi bavandimwe bawe bari hirya no hino mu Rwanda cyangwa se bari na hariya i Butare Astrida?
Dufite abavandimwe, dufite abavandimwe, dufite umuryango wa data bacu
yitwa
Ezekiyasi. Twafite abana, umwana w'umuhungu twanganaga twakuranye witwaga Ezimana Desire, abashiki be bitwaga ba Mariamu. Twari dufite imiryango yindi yari yitwa ku Muyange witwaga ba Shungurika Jerome. Shungurika Jerome ndumva yarize muri Ecole de Lettres Save, aza kuharangiriza ngo namusize nawe mu Rwanda. Ndetse twari dufite imiryango yagutse Venuste, nzakomeza kujya mbaganiriza.
Yego,
kugira ngo tujye tugenda duhana amakuru n'ibinkundira.
Rwose hano ku ijwi ry'Amerika dushimishwa no kubaha ijambo, dushimishwa no guha ijambo abatarifite, dushimishwa no guhuza imiryango. Ubwo rero igihe cyose mwadukenerera mukaduhamagara, ndizera yuko kandi asaba cyane kugira ngo murumuna wawe Mujyambere Simeoni abe akira amahoro. Ndasaba cyane kugira ngo niba ngombwa abe yatakiri mu nkambi ya kumari nk'i Nairobi cyangwa se mu wundi mujyi cyangwa mu kindi gihugu afite n'icyakora akazumva kumushaka. Niba kumva muri kano kanya ndabizi uravuga uti murumuna wanjye ndagushaka, ariko hari icyo ushaka kumubwira, kimubwire. Ufite umunota umwe, nkunda gutanga umunota umwe wowe uruwi Brazzaville, nuje mu kibwambere ryo mu kiganiro
ufasha abantu benshi.
Yego,
murumuna wanjye icyo namubwira nuko Imana icyo yageneye umuntu byanze bikunze ava ku isi aruka kibonye. Kandi uko Imana yadusize ku isi igashaka ko tuyibaho, namusabira kugira ngo azajye ayisunga cyane kugira ngo niba ngombwa tuzongere kubonana. Numva nawe magambo nibwo butumwa namuha, kwishyirwa uko Imana cyane kuyanategereza amasezerano yayo.
Ubutumwa bwiza rwose, kandi ndahamya nkomeje yuko Imana yumva amasengesho yawe. Maze impaka Petro Celestine, ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika. Umbwiye ko ndaho ngahe Brazzaville mukunda kumva ijwi ry'Amerika?
Nkunda kugukurikira cyane, nagiye numva abantu fasha bakunda kugusabira n'umugisha ku Mana, nanjye nkaba nawe kwifuriza Venuste.
Urakoze cyane, nanjye nkwifurije amahoro y'Imana. Ngaho rero ukomere, tuzongera tuvugane bishobotse, nguhuza na murumuna wawe Mujyambere Simeoni. Ushobora kuba uri Kenya. Inamwe mukomere.
Shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nakiriye umwana washyizwe mu kigo cy'imfubyi i Kabgayi ari uruhinja. Ababyeyi be bamaze kwicwa muri 1994. Hari ababyeyi bahamukuye baramurera baramukunda, baje gutandukana, ariko Uwizerwa Beatrice akomeza kubashaka. Atuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Nyagatovu, umudugudu wa Gatagara. Dore uko yavugaga icyo bashakira.
Ndiri gihe ndashaka umugabo nkora ubukwe, nshaka umuntu umbera umubyeyi ndamubura. Nari ndi umwana ndetubayeho nigunze, nshaka umuntu washyigikira ndamubura. Ndavuga ati ariko ntaribi, abana twigamye nibo bamperekeje, nizo nshuti nari mfite. Ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga na nitana ati nani wabashaje mu byukuri babaye bariho abo rero nitaga ababyeyi n'undu barashaje babaye bakiriho ni ukuvuga ngo nawe nkihora nishije nkavuga ati koko abantu bamwe muri Australia nk'uko aribo bantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye ahubwo ikaba kuko naraje nsanga imitungo yanjye barayiriye nagira n'aho mfite mu manza ngira Imana Leta y'u Rwanda impereza abavoka baramburanira bimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati n'ukubona kukwicana bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'iyi saha morano gisika mvuze ati famiye yandeje ese iriho ese ko niba itanariho ariko wenda bafite barumuna bo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abafatana abuma bashobora kuba barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje mwahise na barankunda baravuga ati tuguma kugufata ariko nari nze mpamvu icyo gihe ntarabona hari ufamiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo yavukaga i Butare numva umugore nawe numva ngo ni za Butare cyangwa numva ni hafi wenda za Ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo zizi nari nzi
none se Uwizerwa abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo
yego ariko ndibuka rimwe buri mubyeyi
yego papa wawe yitwaga nde uwo papa mwiza wakureze yitwaga nde
yitwaga Harinzi Intwari
naho mama wawe yitwaga nde uwakureze mwiza
yitwaga Heredia
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Foreign Kabgayi bakakurera uwo ni Harinzi Intwari na Verediana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka Buraga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harinzi Intwari n'umufasha we Verediana nta ndi zina tuzi bageze umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Florina ikabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubuki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo rya kuzinduye uyu munsi n'icyo bashakira
babyeyi beza n'ukuri ndabakunda Imana ifashe mwe mukiriho nanisaha nahoraga nifuza isaha nk'iyingiyi ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamitsemo mu bana bose babaga muri Australia nambuza ngo uko mu nzira mutarambyayi mbere ababyeyi nanisaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwabihanganaga mukanshakira nibyo nanywa neza mukamfata neza mwaramwishirije mwankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kigeyi ndabaguru birambabaza nanicaho murabi kigongo k'umutima muranagahinda ko nababona ko nabafite afite imana yo mu ijuru ndabizi zaduhuza ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze uturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunda kandi cyane abakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda ndetse mbifuzaho ni ukubabona nahezanjye ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu nambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu agaruke ndacyabakunda niyo byanywe bose tuko tudahura muri ubu buzima n'ahandi ni ijuru ndabizi tuzijana kandi mbashimire n'imana itagihoye bamera umugisha
ndabakunda cyane na famiye zanyu muturuka muri ndo mugize mukizifike aho mwana mugifite gute ngo ndabakunda rwose bumve ko umwana umuzukuru wabo cyangwa umwana wabo nyihari kandi ndashimira igikorwa mwankore guturuka nyuma guturuka icyenda kane kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice komera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe hanje ntwari na Veridiana bakunvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufasha mu nkuko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe murakoze Imana igiraho umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye mu biganiro byanyu bikandi waka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri gashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana igikabahera n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri gashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane ganiro kimaze gutambuka umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Jean-Pierre Nicola utuye mu gihugu cya Finland yaraduhamagaye adufasha gushakira Uwizerwa ababyeyi bamureze aribo hari ndi ntwari na Veridiana Nyirahategeka Imana dore uko bakiriye amagambo y'umwana wabo
ndacyumvise muvane ndacyumvise rwose uvaga indangi kanyishye uwo mwana marere arize natwe turimo kuyarira
uwo mwana mwamumenye mwebwo mwamureze
Mwamenye huko na hindi mwadeva nuto foto tukwe.
Diego.
Ndatu fiterko ose, damu ibuka chane, wize imana watu. Turamuzi.
Kuva abaza wakamutwara mwamuriraga mumukunda mukamishiriza mu mwaramushyize mu ishuri birumvikana byabaye ikintu gikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwamukundaga mwaramureze kuva ari uruhinja kuba baramutwaye mwabifashe mute nk'ababyeyi
cyaratubabaje cyane cyane dore ko banamutwara ntabwo nyine nari ntabwo twari turi kumwe
yego
ubwo yavuye mu murima avuye guhinga wayinguriye asanga umwana bamujyanye amarira yarize n'iminsi nk'itatu sinabona uko nyakubwira njyewe gutya bakaba hari ntabwo bapfa kugaragaza amarira ariko twateze agahinda kose gakomeye
birumvikana no mu magambo y'umwana aravuga ati nibo babyeyi nari nzi nibo babyeyi bandeze kandi nagiye mu muryango nitaga uwanjye nawo mpagirira ibibazo nawo ndabashaka ndababura ariko cyane cyane ikintu numvise mu magambo ye nk'uko bivuga urukundo mwamuhaye uwo mubyeyi yita mama Veridiana nawe ndaza kumuvugisha mu kanya yita mama avuga ati bambereye ababyeyi umubyeyi ndabashuhuje cyane mukomere mbazaniye inkuru nziza y'umwana wanyu mu kanya ndamuhamagara kugira ngo mubahe muvugane wayambwiraga ko washohoza ikintu uvuye guhinga ugasanga umwana bamutwaye nk'umubyeyi wareze umwana ari uruhinja kuba baragutwariye umwana batanakubwiye batagutegereje ngo umusezereho wabibyakiriye ute
namaze ukwezi kose ntanabasha kurya agahinda karanyishye nkatekereza Wizeye nkababara nkihangana nyine ariko byarambabaje cyane kuko ntabwo byashimishije
umwumvise aho umwana avuga ati icyambabaje cyane ni uko ntashoboye kumenya amakuru yabo nashakaga kujyayo bakambuza atari ku gihe cyarageze ngiye gushinga urugo igihe nagombaga kwambika ababyeyi ikamba ryabo ngo ndibahe bampagararire kubera ko nta babyeyi nari mfite ndababura ati icyo ni ikintu na n'ubu ngubu kikinkomereye cyane kuba mutari muhagaze iruhande rwa Uwizerwa mwareze nabyo nk'ubu ndibwo mubimenya yuko yashatse araza kubibwirira ariko se byo nabyo kwa mubimenye bigomba kuba bibakoza ahantu nk'ababyeyi hari ndi ntwari wowe ni wowe ari kwakira inkwano ni wowe wari kubwirwa amajambo ni wowe ari kwandikwa ingofero ya kibyeyi ugahabwa inkoni n'inkuyo kuba ibyo ngibyo bitarabaye ku mwana wareza ruhinja byo ubifatute umbwire nk'umubyeyi ariko ndashyira imbere cyane urukundo kubera ko kuri igihe rusumba byose ariko se noneho ubu ngubu kuba yaje hano mu kiganiro agasaro kabura gati nimumfashe mbona abo babyeyi mbumvishije amagambo ye ikiganiro muracyumvise kuba umwana mwareze nyuma y'imyaka ingana gutya 21 ahaguruka akavuga ati ntabwo nzicara ngo ntekane ntabonye aba babyeyi mwebwe ubu ngubu mu mutima wanyu mumeze gute Verediana umukecuru umubyeyi urumva umeze ute kirukura mu cyumubonye
ndanezerewe kandi ndishimye
noneho rero gumaho ngaho kuri telefone reka nsabe bamumpamagarire hanyuma nibamumpa nawe bino byishimo tubisangire muri kano kanya guma kuri telefone reka ndebe ko namubona alo Oui, Beatrice amakuru yawe
ni meza
urakoze cyane nkuko rero wari wabyifuje mu kiganiro gasoro kaburaga cyo kuri iki cyumweru uvuga uti nshakira ababyeyi bawe ndababonye mbafite hano kuri telefone reka mpere ku babyeyi nibo nke indi ya bukuru bagusuhuze bifuje kukubona ari umubyeyi wawe umumama wawe n'umupapa wawe bari kumwe rwose babyeyi umwana wanyu nguyu mwana dore ababyeyi bawe hari ndi ntwari umukobwa wawe nguyu
karame muraho neza papa mwiza
Nukuri
murakoze cyane Imana irakoze Imana ihabwe icyubahiro nari nagize agahinda baba wa mubyeyi waje kudutwara mu rugo yaradutwaye nyuma nza kumubwira ati se wamaye adresse z'ahantu twabaga arazinyima bambera abana babi kandi byitwa ngo nawo kwa papa turababara nge na James turababara cyane pe ariko nyine ngiye cyane nkakomeza gushishikara abana twiganaga segonde nkirwa mbabaza niba mu ruhango bahazi wombaje wese akamenya wenda mu mujyi ariko ahandi nahamenye nuko nza kugira aho agahinda karanyica ndihangana ndavuga ati ariko Imana yo mwijirira bizi byanga bikonda tuzabonana nahoraga numva mfite icyizere mu mutima wanjye ko nzababona muraho neza mama
yego maho cyane
yego turaho tumeze neza
none turacyanye mukamwana wa
yewe ndashabibuka n'ukuri pe mwambere ababyeyi beza wasangaga ndakana gakora amafuta ariko mukankunda umva na baba hara hawa mama waje kudutwara aho ngaho yambereye umwana mubi mwa kadresse ngo ngaruke mbashaka yarazinyima ariko nkomeza gukura mfite igishyika ndavuga ngo byanga bikunda nzabashakisha mbabone ariko rwose ndacyabibuka umutima ndumva nkibibuka wenda ariko ntago mwahindutse ndabizi
turacyari babanje
n'ukuri se umutima mwimwagiraga imitima myiza umwaya ababyeyi beza kandi n'ukuri imana nahoraga mbasabira umugisha imana ikomeze bamera umugisha nageze igihe nkora n'ubukwe ndabashakisha ndababura ariko ngeraho ndavuga ati imana nta kundi ubwo niko wabishatse ariko ndavuga nahoraga mbwira n'umugabo ati rwose hari n'uguzi ko ndi imfubyi ariko hari ababyeyi nyifite bakiriho hari ababyeyi bakiriho rwose ndacyabakeneye
uwizerwa icyo wasabye ndagishohoje wasabye kugushakira ababyeyi ndabikoze babyeyi beza mwambwiye yuko namwe mwarimu maze imyaka yose 20 numwe umwana wanyu mu mushaka nagira ngo nkubwire cyane cyane wowe uwizerwa uzi neza kuba kujyanye mama wawe yagiye guhinga dahari akugahinda kamara igihe kirekire warambwiye uti icyabanyereka ngo nzabambike ikamba ry'ababyeyi ubwo rero iryo kamba witeguye kurijyana intungwe uzajya kubareba uzaribaha vuba bivugira hano kutiganira agasaro kaburaga
nzaribaha rwose umutima wanjye ukeye nzashaka n'abavandimwe imfubyi twareranwe zose na nizo nita abavandimwe banjye mbabwire bamerekeze bashakare mugabo wanjye agiye kunywa buri umuntu aho inkwano rwose babyeyi banjye muka data nageze muri za famiye baje kunwara mbona muka data ntigeze ambera umubyeyi nkuko mwambereye ababyeyi na waracyariho ariko naramubwiye sinzarinda mfanye umugayo ariko wenda imana izama umutima mumubabarire ariko mwebwe muri ababyeyi banje kuko naje kumenya makuru menye yuko mama na papa bapfuye batakiriho ariko ndavuga ati nubwo menye makuru ko batakiriho ariko mfite abandi babyeyi ku mutima baje bakanshaka muri Arusena bakankunda bakankundirana n'umuvandimwe wanjye mbese nahoraga mbizirikana nigeze no kubwira musaza wanjye nawe yaje kwiga aho ngaho yigaga mu burasirazuba nkajya mubwira ati ariko ko wigana n'abana ibiyo ngo nta kuntu wakwihangana ukajya ubaririza wenda abana bana mwigana ko bamenya amakuru yenda y'abantu bo mu Ruhango akambwira ati ndabaririza nkabibura nkamubwira ati ariko njye ntabwo nicaye uko biri kose ubwo naje kugera munanjye mu burasirazuba nza kuhicara numva ikiganiro agasaro kabuze ndagikurikira nkigera ndi mu nzu mbwira umutware ati ariko rero numvishije ikiganiro agasaro kabuze numva ni ikiganiro gihuza imiryango yaburanye ngiye ndumva byanga bimwega nanjye nazatanga igitekerezo rwose nanjye nkakwereka ababyeyi banjye nanjye ukabashimisha nk'uko nanjye nshimisha umuryango wawe arambwira ati nta kibazo rwose niba wabonye ko bishoboka niba wumvishije yuko bafasha abantu bakabona ababo nanjye nubabona nzagushyigikira kandi nzaguhagararira tunabasure nawe mbese ugire umuryango nahoraga mfite ipfunwe twagira n'ahantu habaye ibirori bakambwira nkavuga ati se bariya barambwira iki bo bafite ba mama wabo bafite ba papa wabo naho njya nkambwira ati naho njya ibirori witwa wijyaneyo ndasigara mu rugo nsigarana abana rwose babyeyi beza nanjye ubu najya mbabwira ko nabaye umuntu mukuru nubwo imitima yacu ibyo yarasubiye inyuma tukomeza kuba abana kubera guhangayika kubera ibibazo twagiye duhura nabyo ariko turishima tukishima ariko tukagiye tukumva ko dufite ibikomere by'uko twabuze ababyeyi bacu nkaho cyane muri cyane nkamwe mama mwaratubaye hafi cyane ubu nanjye mfite abana babiri umukuru afite imyaka 9 umuto yafite agiye umwaka n'igice agiye kuzuza 2 ubwo rero ndashaka kuza kubereka nanjye abuzukuru banjye noneho na abuzukuru banyu aribo bana banjye mukababera mbese abanyogokuru na basogokuru nanjye nkabwira abana banjye ati bana banjye ngaba ababyeyi banjye nibo mugomba kujya muza mugakina mu mvuga kwa nyogokuru nanjye nkicara mvuga ko mfite papa na mama nkumva ko ubu ngubu n'abo bari bazi ko ndi imfubyi ndetse mbabwira ko nabonye ababyeyi
babyeyi uyu mwana muramubwira iki namwe nimufata kanya mu musubize kuri ayo magambo mezi yababwiye
barakoze mwana wanje bose utumaze umubabaro utumaze agahinda uziko nabuja twakurera ariko n'abana tufite na n'ubu ngubu nuko turi nuko tubayeho ariko umutima wacu wabatekerezaga wo mwendi wena ndahayo tukabashakisha umutima wacu mu masengesho none tuzamuye amaboko hejuru dushima imana kuko tubashije kuba mukanya narindimo ndebo tufoto twanyu ariko akahinda ubungubu ni kenshi n'ibyo kurya byatunaniye ni ukuri kubera amarira y'ibyishimo mbega turayafite mukomere bana bacu kandi muhabwe imigisha niyo mu ijuru natwe turabasabira umunsi n'ijoro kandi amaso ku maso rwose twizeye ko tuzatinda tukahobona tutaranapfa.
Oya nta gutinda imukanya ubungubu iki kiganiro kirangiye umwana ndahita muha telefone yanyu kugira ngo abahamagare muganire mu gikari mushirane urukumbuzi muvugane igihe muzahurira hano kwari kwijwi rya Amerika nagira ngo nongere mbashimire mpere kuri wowe uwizerwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika utwizeye uvuga uti ni mumfashe kandi kuko n'umufasha wawe yari yabikwemereye ariko ndagira ngo ngushimire by'umwihariko wowe mubyeyi Verediana n'umutware wawe Harinda Intwari urwo rukundo mwagize ndabashimira kubera yuko izo mpfubyi mwafashe mu kazirera mu kazi kundana n'umukamuvuga muti muri abana bacu nimugaruke mu ruhongore mwarereye u Rwanda mwarereye Imana ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Mwese rero kuba mwaje mu kiganiro agasaro kaburaga mbaragije Nyagasani ndabashimiye kandi muhorane Imana.
Ni ukuri namwe murakoze cyane nkawe uri umupapa mwiza wabashije kuduhuza kuba warabashije kudushakira umuryango twaba tuwubonye. Ni ukuri Imana iguha umugisha nabo mukora mwese Imana ibaha umugisha. Muri ababyeyi beza umutima mugira ni mwiza mukora igikorwa cy'urukundo kandi ni ukuri buri wese yakwishimira. Ni ukuri Imana igikomeza ibaha umugisha mu byo mukora byose. Ubwo tuzongera kwishima neza twongeye guhura nabo babyeyi turi kumwe twese dushimire Imana turi kumwe hamwe. Njye sinzi icyo naguhemba.
Uzasabire gusa uzajye unsabire.
Nzagusabira umugisha cyane kuko n'abihaye Imana nari nayo bashyizemo byarabananiye bakambwira ati rwose ibyo bintu ubundi urabishakira iki bakanyereka ko nta sano rihari. Wowe nahoraga mvuga ko ineza bahoreye byanze bimeze nanjye ngomba kubashaka.
Agasaro kaburaga turangize dushaka amakuru y'umwana w'umukobwa wavuye mu rugo iwabo ahitwa Inyakizu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda ni hafi ya paruwasi ya Cyahinda ndetse na Nyumba na Nyakibanda. Yari afite imyaka 15 aragenda ntiyagaruka. Twizeye Imana Jean ni mubyara we atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhando umudugudu wa Kamabuye niwe umurangisha.
Nari ndi kurangisha umwana twabuze w'umukobwa yabuze hagati ya 1992.
Uwo mwana w'umukobwa uramurangisha mupfa niki yitwa nde?
Ubwo navuga ko ari mubyara wanjye kuko mama we azanywe na papa wanjye nitwa Nyiraneza.
Uramurangisha yavuye mu rugo ajya he mwatandukanye mute?
Ntabwo tuzi ukuntu yagiye twebwe nyine yavuye mu rugo agenda agiye ntitwije tumenya ahantu aherereye ntituzi nimba ariho ntituzi nimba yarapfuye. Ni ukurangisha nyine kugira ngo tumenye yenda nimba yaba akiriho.
Yavuye mu rugo ryari?
Hagati ya 1992.
Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Gishamvu akarere kawe. Ya mbere yari Nyakizu ubu ngubu isigaye ari umurenge wa Gishamvu mu karere ka Huye.
Se na nyina bitwa nde?
Ise yitwa Karenzi Jabo Jean.
Naho nyina?
Yitwa Marita.
Bombi baracyariho?
Yego.
Uwo mwana yavuye mu rugo afite imyaka ingahe?
Bavuga ko yari afite 15.
Bavugaga nibyo bakubwiye we ntabwo umuzi?
Jewe muzi ndi mutoya cyane ariko amakuru bampaye nyine kugira ngo mbashe kubikurikirana yari afite 15.
bakubwiye ko yavuye mu rugo ajya he hari umuntu aragiye gusura yagiye agana he
ntabwo bazame yagiye nawe
umwana w'umukobwa w'imyaka 15 ava mu rugo akagenda ababyeyi be bataza bagiye hagashira imyaka batazi aho
yagiye abashitse nyine ntabwo bazanaherereye bararangishije nyine baramubura
bararangishije bitabaje radio Rwanda ngo barangishe babaze bumve niba uwo muntu yaboneka barangishije banyuze kuzihe nzego
mbere urabizi ko hari amaposta niyo bakoresheje nta muntu wigeze abaha amakuru bandikaga nyine bashyira ku maposta yenda ko hari umuntu waba umuzi iposta nayo ikagenda iyajyana ahantu hose ariko nta muntu wigeze ugira icyo ngo ababwira ku makuru ye
ubu ngubu Nyiraneza wamukwereka nubwo bwose yakuze wamumenya
ubu namumenye
muri iyi myaka yose umaze i Kigali ugenda ushishoza uvuga uti na Nyiraneza twahura
ntako nagira rwose ubu ngubu ndamutse mubonye namumenye nta kibazo
uko bamukubwiye yabyirutse ari umwana ushaka kwigenga ushaka kutaba mu rugo bakubwiye ko yabyirutse ate
ya uko babembye bambwiye ko adashobotse bambwiye ko uko mbega yahoraga ashaka kugenda ntiyashakaga kuguma hamwe ngo agumane n'ababyeyi yaraho nimenye yahoraga ari ashaka kugenda yari afite akaguru karekare niko nabivuga kuko yahoraga ashaka kugenda muri bene wabo ugasanga muri make ntabwo yashakaga kwicara hamwe
abana bavuye iwabo bakahungira mu mujyi aho ngaho i Kigali abenshi ba ubashatse basanga mu kahe gace bahurira he bakunda gutaramira he bagorobereza he
muri Kigali buri muntu wese aba ari muzi we ntabwo apfa kumenya ngo arahangaha kuko kereka iyo bahuye bakamenyana mbega bakibwirana niho bamenyana gusa bakamenya ahantu bazahurira ariko ntabwo yava mu ntara ngo ahita abonana na mwene wabo cyangwa se n'umuturanyi ngo ahita amumenya
niba Nyiraneza kumva muri kano kanya twizeye imana niba kumva wambwiye ko ari mubyara wawe mumaze imyaka myinshi mutabonana uri hano mu kiganiro Agasoro Kaburaga waje kumushakisha ariko se niki ufite ku mutima ushaka kumubwira yenda cyamugarura mu rugo nimba yari umwana ugira ubukaka ariko ubukaka butari bwiza cyane akunda kwigendera yenda abu yarakuze akaba yakumva none akagaruka mu rugo niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma yisubiraho
ya icyo navuga cyo nuko abavandimwe biwe ababyeyi biwe tumukumbuye kandi turamukeneye muri make turamushaka turanamukumbuye akisanga mu bandi bana yasize mbega turashaka ko yagaruka mu rugo turamukumbuye mbega urumva ko uko twabuze umuntu ntabwo tuzana hari tumubonye nyine byadushimishana cyane
birumvikana byo byishimo mubitegereje ndizera yuko yumvise iyi mpuruza yanyu akamenya ko umushaka ngaho rero twizeye imana ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ntandu kirangiriye bashimwe mwese kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamba cyo ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 4 7 3 6 0 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 4 7 3 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.